It's time for Mazza's music, baby.
Buddha boss, bad man, from this thing.
MJ Records.
That's a chair.
Wana shanga, wale yama, kwenye napendwa sana. Nikidaga, nasina chapa, ipwa nantukana. Na wakanyaka kama soksi zangu. Na badu napigana na ali yangu.
Bad money.
Habini wendo damu yangu. Hata nikipale wendo msiri wangu. Eti mama, sina kufa, na tunafikishana. Inu kaka, kazi mita, ina bimba sana. Na wakanyaka kama soksi zangu. Na badu napigana na ali yangu.
Bad money.
Habini wendo damu yangu. Hata nikipale wendo msiri wangu, baby.
How are you, are you?
Kitanga, yeah. Hata nkwa na njaa wana waza kukumanga. Vita yetu kwenye beli so yepanga. Si wapinzani ye simba miyanga. Mudala wane ni mware nawe wana mwala. Murunji wange kabite wange wana mwala. Wakija kwako na maneno musururu. Wanakwambia natumia putururu. Wote wambea waoga kakunguru. Lakini bati mbaya mdomo hatulitushuru. Na wakanyaka kama soksi zangu. Na badu napigana na ali yangu. Amini wendo damu yangu. Hata nikipale wendo msiri wangu, baby.
How are you, are you, wogo? Wogo, 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 how are you, are you, wogo?
Wakanyaka kama soksi zangu. Na badu napigana na ali yangu.
Bad money.
Habini wendo damu yangu. Hata nikipale wendo msiri wangu. Na wakanyaka kama soksi zangu. Na badu napigana na ali yangu.
Bad money.
Habini wendo damu yangu. Hata nikipale wendo msiri wangu, baby.
How are you, are you, are you?